This song was created using the N-Track Studio app.
Zambala, konde buya ngcwala ka ndazubandi mplexi lona aliqala ngena irana and fike nditashe leway fike elipa and fike ndingena endleleni fike ndibale san fike ndibale san fike ndibale san fike ndibale and ndiyibale